records.
Na mtuma njiwa ujumbe ya kulete, na imani mimi utakufikia wewe. Meo nateseka ila navumilia, natafuta kidogo nje kula na wewe. Sula yako nzuri naogopa ibiwa, japo wako wengi wanayekutaka wewe. Usije nitenda, usije niumiza, kija nitenda mitaumia. Tarudi mama, subiria kidogo.
Tarudi mama,
takuja na miogo.
Tarudi mama.
Ila nitarudi, usije nitenda mimi.
Salamu zile ulizotumia, kesho uje basi uje kunipokea. Nimepata kile nilichokifuatilia, nimepata maisha mema tuje kutanua. How are you baby girl? Oh how are you baby girl? How are you baby? How are you baby girl?
Nipo mbali ni moyo unaniuma. Chunga mpenzi usije ibiwa. Napenda kila mtu anajua. Nimekuahidi ndoa tutafunga. Tarudi mama.